Ikona gari na bebe shama three. Mademi sare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tripa wingi. Veku koshware imebidio meti.
Kazi meku nice basi upike mandu. Hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi peng lazima akwe wangu. Wangu hujumi ni mse wangu. Mindo huletanga vurugu. Na vile na waroga ntama ni juju. Sijai kuwa mnyonge mimi ni sugu. Age sujai jua omolo na kiba wanga mandugu. Niko na pesa na show minalipwanga mita na nusu. Company pressure but unajua wanalipo marupu. Mashodo meweza batoto ba Kenya wote ni wasuku. Baleo tuko bongo na lazima mini tapita na mutu.
Niko na gari na bebesha matri. Mademi sare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tripa wingi. Veku koshware imebidio meti.
Kazi meku nice basi upike mandu. Hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi peng lazima akwe wangu. Wangu hujumi ni mse wangu.
Chop chop, money chop chop now. You give me more, you make it clap clap down. No many valia, Gucci and G-string. Girl, I'm not used to that, you kill me. No sense at all, but cute or too far. Show them you can too far. Cute or too far. Girl, you not the bamba sana. Oh my girl, you not the bamba sana.
Niko na gari na bebe shama three. Mademi sare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tripa wingi. Veku koshware imebidio meti.
Kazi meku nice basi upige manduru. Hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi peng lazima akwe wangu. Wangu hujumi ni mse wangu.
Mini mse wa nguvu, mse wa power. Ndoku we this side, piga tei na dawa. Yeah, dawa na tei, makarao kwa milango, bata wana say. Wanataka juwa kana tumi yanga madrei. Lit kila siku ni kani mipananga bay. Nipate zaba juu ya shisha, mitishamba na blaze. Na kila siku ni mazishi, mi ulala kwa grey. Niko na kiba, tuko pande za Dodoma, tuna nice pa sherehe. Tuna malizi ya Dar es Salaam. Mali safi kana safi, kuna aja ya in. Tuna jitokeza nikisema, abari madam. Anataka juwa kani mejipin, mina sema yes ban. Anasiati ni mekarima gun. Anajua kunifanya ile kitu. Na kila miu teka kuenda, yufanya kali ya
girl. Nikona gari na bebe shama three. Mademi sare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tripa wingi. Veku koshware imebidio meti.
Kazi meku nice basi upike manduru. Hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi peng lazima akwe wanguvu. Wanguvu hujumi ni mse wanguvu.